Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Talatare jetti lewru décembre hitande 2015 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa les maisons de la presse Bamako. Sakiraɓe on kumbitino wiide walde jaadinkoɓe noddirtede Almourabi Tounounde Moukhtar Albel Moukhtar woni hoorejo muɗum. Ɓe jaltini natte ɗum woni sukaɓe jokkolɓe ɗiɗon jaadinkoɓe mbaraɓe ley kasara gaɗɗo ley hôtel Radisson guel ɗo Bamako ɗo. Nden ɗum ana hollita en wiide walde jaadinkoɓe Almourabi Tounde hokki taƴoral wiide kamɓe jaati goni cuuɗiɓe caggal oɗo kasara. Sakiraɓe on compétition wiide yoga yimɓele golloɓe ley tuuɗi hôtel ngaji ɗi kolliti wiide on ɗi tiɗallaji tongiɗe ley kabaru gollude ley hôtel ngaji ɗi ley Mali ɗo ana hani ko walde dental ley aduna huncana ɗiɗo tiɗallaji hoore. Sakiraɓe on compétition ɗum wiide hono yimɓele golloɓe ley suudu usine ciment ley leydi meɗen ndi usine noddirteɗo Jamon ciment ɓe yimɓele ɓe puɗɗi murtere mabɓe balɗe jeɗɗi ila ñande asawere nde. Ndenno e ley ndeɗo murtere golloɓe mbajimbini tabagol talki sariyaji tongiɗe ley kabaru joddi golloɓe. Sakiraɓe on compétition ɗum hoorejo leydi meɗen ndi ɗum woni kanko Ibrahima Boubacar Keita o omo wondi e jokkitade dawol makko ngol ley laamu Ségou o. Nden no keñen o diidi toon usine unowo condi ley leydi meɗen ndi oɗo usine o waran darnede ley laamu Ségou o. E ley majjum IBK holliti wiide oɗo usine waran faa baade yirwere keɓe leydi meɗen ndi faa sanne. Sakiraɓe ɗin woni kabaruji mawɗi ɗiman jogani o hannde jottino o ɗiɗo kabaruji yo sakkike moɗon Barké Cissé. Bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe jonte ɗiɗi caggal hokono ko o kasara waɗi ley leydi meɗen ndi ɗum woni kasara gaɗɗo ley hôtel Radisson ɗo Bamako ɗo. Fedde jaadinkoɓe noddirtede Almourabi Tounde Moukhtar Albel Moukhtar woni hoorejo muɗum. Ɓe jaltini nate sukaɓe jokkolɓe ɗiɗon jaadinkoɓe mbaraɓe ley kasara o. Ndenno oɗo jaltingol ɗeɗo nate ana hollita en wiide walde nde ɗum woni walde jaadinkoɓe nde ɓe hokki taƴoral woni ɗum woni kamɓe jaati woni cuuɗiɓe caggal oɗo kasara. Ousmane Diko hono kabaru nate ɗe worri
dewgal natal yo sukaɓe jokkolɓe ɗiɗon ɓornuɓe kaddule soldat sen tammuɓe malfe se dari bangge mobin guel desawal ɓaale alɓili e muɗum ngal binde arabe a winda e dow mum woni ko taykete sufa binde arabe ana pawi e dow oɗo photo goto e ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe ka ana andite jaati e ley photo ji hono ɗiɗo waraɓe nde haɓɓitiɓe mali dirannoɓe nde ɗiɗo photo e ɗiɗo ortem hollinoɗi e ƴaɓɓade e teli guɓe ɗiɗi torroje ngal Almourabi Tounde ngal Bel Moukhtar wiyanta kañ e front de libération du sina ngal Amadou Koufa wiyanta andinno yo kamɓe jamiri o golle torra hôtel Radisson Blou. Jonte ɗiɗi caggal muɗum guɓal jeeyaɗo Algérie Moukhtar Bel Moukhtar hollino photo ji ɓeɗo torroɓe ɗiɗon ka wala fo ko facciti e dow koɓe gonani ley hollugol ɗiɗo photo ji ana Martina Kumpa ngal guɓal ana wondi Alkaida o Maghreb Islamique Dande.
Ndenno sakiraɓe beete hannde men ƴeewoyi e hôtel Radisson ɗo ɗo Bamako ɗo. Men ƴeewoyi toon ɓen tawi hono gollirde nde ana wondi jokkitade golleji ɗi faa ɓe landina nokku maɓɓe o ley caggal kasara o. Ndenno hooreɓe gollirde nde ɓe kolliti wiide eɓe gondi e fiide kala dabareji kanɗi fiyeede faa ɓe fuɗɗita golle ley sappo e joyi lewru décembre ndu. Sakiraɓe compito ɗum wiide hono caggal hono ko kasara arandejo waɗɗo ley nokku noddirteɗo Séware o ley hôtel ngel hono e ley lewru uttu ɓettindu ndu fa yettoyade e kasara ɗiɗo ɓo gaɗɗo ley hôtel Radisson ngel ɗo Bamako ɗo. Hono yimɓele golloɓe ley cuuɗi hôtel ngaji ɗi ɓe kolliti wiide ɗum waddaniɓe tiɗallaji mawɗi fa sanne. Ndenno ɗum waɗi so hono ɓeɗo yimɓele waɗi wullitago fewde e dental leyɗi aduna ɓe tinnoɓe piya kala dabareji kanɗi fiyeede fa ɓe kuncana hoore hono tiɗallaji tongiɗi e ley kabaru gollirde mabɓe ɗe ley wattu joni o. Cemoko Dambele o hoorejo walde yimɓele golloɓe ley hôtel ngaji ɗi ley wattu joni o keɗe ko haali e dow faccitago Oumar Waygal.
Militaire ana mbawi wattede yesso ottilaji e mbawi wattede ley keeri leydi ndi kañe fa yettoyo ley galluji mawɗe ɗe ka hakkillaji jama o wawa jottade so ni ɗum haalaka ley addanaro Allah ndu fuuru. Kamɓe yimɓele garoɓe soɓe ƴeewa kayefiji ley leydi ndi so jaam e deƴƴere wala ley nokku o tan ɓe garta sakko ɓe naata ley ottilaji ɗi. Hono neɗɗo wawi natirde ley nokku tawi hakkille maɗa jottaki wakkati fo aɗa miira yonkima ko harbete wakkati joni o iɗum wembini sanne. Misalu sa ɓami to mottito min jiiɗay uddude ɗum wono ottilaji amen gonɗi toon ɗi ka wakkati joni o won yimɓele garoɓe seeɗa seeɗa yimɓele leydi ndi kañe baale ONG fa yettoyo e laamu o hay ɓeene wona kamɓe jaadinkoɓe dartata gikkenen wakkati joni o tan kaɗo haala ka waran haalede le addanaro Allah ndu fu ƴeewe yalla hono wayltere warta waɗirde kabaru jaam e
deƴƴere.
Sakiraɓe kollite men ko woni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani ngo. sakiraabe caggal hono murterende yimbeele golloobe walde sagantonde yimbeele golloobe ley bankiji kañum e kusuuji pamore be ngadino murtere balde tati ley yontere betti ley lewru bettindu nanno caggal mudun walde nde holliti wiide be ngaran be joddo e suudu ministre kumanindu kabaru kebe leydi meden di faabe jewda hono dido tidallaji nanno e ley majun walde sagantonde hon horebe walde nde kulliti wiide kambe ebe gikki lobbere e ley jonde nde fasanne sakiraabe kumbite wiide golloobe ley usine ciment notirteedo jamon ciment o be puddi murtere mabbe balde jeddi ila ñande asawer nde ndenno e ley ndeedo murtere golloobe mbajimbini hono talkis tongaadi ley kabaru ko haani huncande hoore kabaru joddi golloobe fa yottoyaade e talki tongaadi ley kabaru golle ley leydi meden di talki di tabe ndenno kede hono ko yoga e mabbe kali dow facitaango Umar Waygalu
ko yimbeele gombe walde sagontone hono golloobe ley o do usine quality wiide ley hen ko hono golloobe tombe wala fu jogi windande wiide ana golloton le majjondube kolliti wiide gollinobe be tombe ndewata kongi mudu en wakande mi nodduno join easy ngaji be de kambe kombe wala fu ko be jabi haldi le hen ka wakkati jono do wono suudu sarwusu wondu to kulli korotondo huminindu han kabaru yimbeele gollobe be kolliti wiide dum gonga fa hande be kolliti wiide be tongi do hen direji faabe jeyal hono be kani jottindirde hono luttal godungal hakkunde gollobe kanye gollentebe caggal mudu do be kolliti wiide be tongi direji be kokki gede de fur join easy ngaji be hemu en kollitino wiide le lewru novembre jabbi non du an kanno beedude jobdi yimbeele golloobe tombe ka golloobe tombe fa hande be kolliti wiide wala fu ko be ngadi le hen wakkati joni o fa hande suudu sarwusu humnin to kulli koroto hono golleji kandi golledi le laamu kulli koro fu e mangal mudube kolliti wiide kaldal an woddi wakkati joni hakkunde gede de
sakiraabe kumbite wiide horejo leydi meden di dum woni kanko Ibrahim Boubacar Kita o omo wondi jokkitaade dawul makkongol li laamu sigu o ndenno kenyen o didi usine uno kando unde tondi li leydi meden di odo usine waran darnede li laamu sigu o ko yaata e jawdi buru foto fa warori e milliarduji capantati e jeegon warta fa watte e leydi do golleji ndenno hono bankiji notirte di bad kanyun e bewa fa yottade e banque atlantique kanyun e walde notirte nde groupe keitande warta fa rondo almusadda odo golle ndenno kanko Ibrahim Boubacar Keita o holliti wiide odo usine waran fa baade yiriwere kebe leydi meden di fa sanne kede ko haali do faccitango Ousmane Dikko
yo wallude no bibbe jalo mbaytirte yalla na beedana kebal hokkudebe du golleji dum an haani yettede du fa sanne yo misalu mo jimmi yide le golleji teena be jawdi leedi men ko wodi handen ko yo tagu maysa battane mali yo dow don beltimi fa sanne ko jimmi e majjum yo ko bibbe leedi tan golli dum ko yo dum holaade hore meden kebe men fa warde e bawde meden jettoje ana godani gubal keeta fa buri haadi wala
sakiraabe kumbite wiide gouvernement leydi meden di fuddi no golleji nayiri dum woni yawtade talki woteji di leydi meden di ila e lewru octobre bettindu ndu nanno laamu o kolliti wiide di do golleji ana wondi jokkitede jaati kaabe kolliti wiide hono ko woteji di warta fa wadde e ley hitande hikande ko dun sabimbini yakawere maunde wadayi e ley o do golle Modibo Keita o horejo suudu kumanindu kabaru talki woteji di leydi meden di kede ko haalido faccitango Ousmane Dikko
golle o ana wanda juude puddode warde joni men keba tiidala kanon hewbe heewa warobe yimbe jaminaali dum sabede himme wala bangal woteji sewna badangal woteji yimbe jattata ko ndedi badaton den woni ko yimbe warobe kewata mon fu ana jogi dande e majjum kana mon fu jangine teddengal leedi anka ko mudum le yimbe woto yo sare leedi anke fu yo de gede nabata endu e le woteji
selection
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni papatobe studio tamani
sakiraabe jeewoyen ko woni e le region gaji meden di en puddiran kabaruji region di to tumbututo be kolliti wiide hore be projet notirte do debbo alafia o ana wondi e sembinde bawde gollo mabbe le laamu tumbutu o nanno faada mudun idun humani faabaade dum woni rewbele dire gundam kanyun e gallure tumbutunde nan dido golleji heddo ton e wadede faali sakite yonternde sakiraabe jaran fato segutobe kolliti wiide député masina o dum woni kanko noddirteedo lassine koni o hokki kaaki janginirdi suudu école ngende noddirteendi sarundi ndenno dun wadi nyande asawere bettinde ndenno le majjun sukaabe hokkama lakereji kayeji e bikkiji fa yottoyaade e dewte e ko nandi e mudun ndenno laamibe tunbe kolliti wiide kambe ebe belti e ley o do golle fa sanne no sakiraabe jewfide dabareji kandi humanade dum woni sawrude rewbele chaawube nyaaw ciofe o dum wonno faada hejo keso fuddugo to bankasi to ila nyande alam bettido o ndenno dum heddoton e wadede ko yaata e balde sappo ndenno walde notirtende gina dogonde kayre landini ngodo hejo sakiraaɓe jaran fatou banambatoɓe kolliti wiide dogotoro en mabɓe ɓe ana wondi e jangguinede jande famminore ɗum woni kabaru talki sariyaji tonguiɗi e ley banggal ɓeygu o ndenno ɗiɗo golleji fuɗɗi toon beete hande ko ɗum heddo toon e waɗede ko yaata e balɗe joyyi sakiraɓe jaran fatou sigaso to toon timminire tan kabaruji meɗen ley région gaji ɗi ɓe kolliti wiide rewɓe jagotoɓe ley laamu sigaso o ɓe wondi e jangguinede jande famminore kabaru yirwere keɓe ndenno ɗum waɗi beete hande to sigaso to faɗa muɗum yo faabade rewɓele ɓe fa ɓe keɓa ñamandeji ley kesuwoyi pamaroy koye dental rewɓe jagotoɓe ley laamu sigaso o kañum e mali e manggal muɗum fou kamɓe landini goɗo heeƴo sakiraɓe ɗo kadeten hande kabaruji meɗen ɗi kapat jeeyi koye yewtere meɗen nde ana heddi